kwenkala into kumeli benespeto hoyikala into
hoyikala into kumeli benespeto
ewishile
ewishile kumeli benespeto
hoyikala into
hoyikala into kumeli benespeto
ewishile
ewishile
ngani nentoma uyishela
entoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
nentoma uyishela wethu
entoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
ngani nentoma uyishela
entoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
Nentoma
uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
hoyikala into
hoyikala into kumele benespeto
ewishile
ewishile kumele benespeto
hoyikala into
hoyikala into ewishile kumele benespeto
nentoma uyishela
wethu
entoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
nentoma uyishela
entoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
nentoma uyishela wethu
nentoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
nentoma uyishela
nentoma uyishela kumele wazi yakhipha noma yakufanga
insizwa masezihlamile melihlangana ngempela masezihlamile indima
Elihlangane
masezihlamile
masezihlamile
impela masezihlamile indima
Elihlangane
masezihlamile
masezihlamile
ngezishingahlangene
Elihlangane
ngezishiphakade
masezihlamile
ngezishingahlangene
Elihlangane
ngezishiphakade
Masezikhamile
impela masezikhamile indima
Elihlangane
masezikhamile
Masezikhamile
impela masezikhamile indima
Elihlangane
masezikhamile
Masezikhamile
ngezishingahlangene
Elihlangane
ngezishiphakade
Masezikhamile
Masezikhamile
Masezikhamile